County Music.
Nanza koja kuti waya kuni. Where are you? Wakoncha, wafunga kuziba. Your fans are asking and they keep wondering, where have you been? Wakoncha, wafunga kuziba. Where have you been?
Nina soba kopa ngono, nina chaka Malaysia. Nenze na maweksi enzo nipasa pressure. No wanda nina masha mabreki paja pakati. Kuzichosa mumajiuzi anga kuleko Bugatti. Mika nkala pansi no pishamo feti pichamo. Effort muli izi nimbo yene tima fakamo. Sininga fole masese, I deserve better. Na chiti understand why saga na vileka. Chawa maniri bondi na matriplets yanga. Kuchech nizi pempila kopa machimo yanga. Nenzo mfela mwenzo kampa, ativaja kuna sila. Jepene anafela, zina siyo lila. Sininga kambe fonse, vina angu viri personal. My real fans bazi bati, sienze intentional. Waka kufonsa futi uba uze na buwelela. Gati niba kariba ningenere mundila.
Manza koja kuti waya kuni. Where are you? Oh, wakonja, wafuna kuziba. Your fans are asking and they keep wondering, where have you been? Wakonja, Kuziba, where have you been?
Hine nenze pene pano, nikari pene pano, right, nenze yeah. Chepalo, nenze nikari umentena flow. But I'm back up a soa by the under attack. Leipo nike amina bwerera mubarak. Ninava wona benzo funa kuni flagging a town. Bani luma no ni push lila at the same time. We never think monga no watikari mu act. No be flow atima flow, aya yeve si malak. But bitch monga ke bina ine ndine kila. Kuvisi ya kemu inga kwe na ine ndine pila. Coach Floyd in October ni itane Mayweather. Ni ma plastic yellow ine ndine leather. Gatufuno ziva number one kwene ya pezeka. Nilangane pamfeshi uone ngani seka. Baka kufunza futi uba uze na pwerela. Gati ni wakari vani nkenere mundila. So
Manza koja kuti waya kuni. Where are you? Oh, wakonja, wafuna kuziba. Your fans are asking and they keep wondering, where have you been? Wakonja, wafuna kuziba. Where have you been?
Hiyo ndiye funso yesi isho tamuje. Kuli konse kwena pita wani funsa everyday, yes. Ichoka liti alfa pa mwatile kerela. Honani na wafana manje wa ambo derela. Wambo tisa wa mwachusa nilitipe ichoka. Kurejo jamie wa ise tifuna kufota. Haya ndiye malilo ya mafans vanga. Wafuna ija power ya muwiu yanga. No wanja inenelo ni wauza zikomo. Mama nisunga monga mwana wawu wapa komo. Holo pene ninaenda nosia makapu. Mafans ni Bakari swana chite give up.
Manza koja kuti waya kuni. Where are you? Oh, wakonja, wafuna kuziba. Your fans are asking and they keep wondering, where have you been? Wakonja, wafuna kuziba. Where have you been?
Here's another soulful record you can vibe with. KB on the beat.
K County Music.
James on guitar, by the way. It is what it is.